twihurije hamwe girwa neza ndagushima nacha sigayo takoreye uwo waremye nacho nacho mana uhimbaza